Inkuru yabaye impamo umugogo w'umwami Kigeri wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa imwima ya Nyanza aho yimikiwe aho ni mu Rwanda. Ibi ni nyuma yuko umucamanza mu rukiko rwo muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategetse ko umugogo w'umwami Kigeri woherezwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Uwo mwanzuro umucamanza yawufashe nyuma y'iminsi ibiri yumva ubuhamya bw'abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma yuko bananiwe kumvikana aho umugogo w'umwami watabarizwa. Hari abari bashyigikiye ko umugogo w'umwami utabarizwa mu Rwanda n'abadashyigikiye icyo cyifuzo bifuzaga ko yatabarizwa mu mahanga. Impaka muri urwo rubanza ahanini zavutse nyuma yuko nta kimenyetso na kimwe umwami yasize kigaragaza aho akwiye gutabarizwa. Umunsi wa mbere w'urubanza wahariwe ahanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu Rwanda. Yaba avoka wari ubahagarariye n'abagize umuryango w'umwami bari kuri urwo ruhande bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye. Basobanuriye urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe. Christine Mukabayojo, Kigeri abereye se wabo, yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge Specioza Mukabayojo cy'uko musaza we yatabarizwa mu Rwanda kuko ari we wenyine usigaye mu bavukana n'umwami. Kuri uyu wa gatatu uruhande rw'abifuza ko Kigeri yatabarizwa mu mahanga bo basabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka 55 atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu Rwanda. Nyuma yo kumviriza impande zombi umucamanza yahaye agaciro kabagaragaje ubusabe bwa mushiki w'umwami kuko ari we ufitanye isano ya hafi cyane n'umwami Kigeri. Yahise ategeka ko umugogo w'umwami bawurekura ukoherezwa mu Rwanda. Christine Mukabayojo wari uhagarariye nyirasenge yabwiye Ijwi rya Amerika uko bakiriye icyemezo cy'umucamanza.
Biranejereje cyane kubona nyuma y'aya mezi yose abiri n'igice tumaze hano muri Amerika dutegereje icyo gisubizo kugira ngo dushobore gutahana King mu Rwanda kandi twari dufite uburenganzira. Biratunejereje ko urukiko ruhisemo igisubizo kizima kitari cy'umuryango gusa ahubwo ari history y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko King ntabwo ari umubyeyi wa family, ni umubyeyi w'abanyarwanda bose. Kubona abajaji b'abanyamerika bahisemo kumva icyo gitekerezo cyo kumutahana turabishimiye cyane. Ntabwo mfite byinshi navuga nawe, mbabarije.
Ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami Kigeri atabarizwa muri Amerika bo ntibifuje kugira icyo batangaza. Twegereye Boniface Benzinge kugira ngo agire icyo atubwira, adusaba kuvugana n'umwunganira nawe tutashoboye kuvugana. Pasteur Ezra Mpyisi wabanye n'umwami Kigeri yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye kugerageza guhuza abavandimwe bari bamaze gucikamo ibice.
Mzee Pasteur Mpyisi, urukiko mu mujyi wa Fairfax muri Leta ya Virginia rumaze kwemeza ko umugogo w'umwami ugomba gutahanwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Kuri wowe nk'umuntu wabaye n'umwami ibi bivuze iki?
Ibi bigeze icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi. Hariho n'abandi ariko ndi mu bambere. Kuki nijye wamuzanye muri Amerika? Mukuye mu kaga Nairobi, ari mu kaga. Tugeze no muri Amerika biratugora pe, tugira umuntu utarabaho kugera kuri ba ministers bageze kuri barindwi kugera mu biro bya Bush. Imana irahatujyana, tuve Nairobi tufite tiki turi batatu, umwe afite amadorari ijana undi ijana. Imana ikora ibitangaza. Tugeze no tumaze kubonana n'abakuru b'Amerika ati turabumvise Kigeri gumaha, dufite byinshi tuzakubaza tutari tuzi. None nagarutse no kujyana umugogo we. Reka mbabwire ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose. Nabaye pasitoro ntazi Imana iyo ari yo. Ngeze mu myaka y'ubusaza menye igitabo cyawe, menye Imana yayo. Iki kintu cyanshimishije mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose. kumenya imana yari none ikibazo cyari cyaje ngo atabarizwe mu mahanga agwe kugasi n'imana uko wampaye kukumenya ngo tuye iki kibazo nahoraga mbibwira abo turi kumwe beyond hari haruzabirangiza none ubu ndanezerewe bireshya n'uburyo nanezerewe menya imana yari yo kandi n'ubu ngubu niyo ibikoze
Pastor Mpyisi ibyo ari byo byose kino kibazo hari ukuntu cyateje ikibazo mu miryango ubutumwa wageza
ubutumwa
kubagize umuryango
cyakora umurimo ndacyakora umurimo mfite kuzicara n'umuryango w'abahinduro kababwira ngo bicare bakuru umuvumo mu muryango wabo nibanyangira bazaba bahe mu kintu ndacyafite akazi
ibi bivuze iki ku mateka y'u Rwanda
ni igitutsi kandi bikoze ku bwami bwacu twabuze tutabwamuze ni igitutsi
Kigeri wa gatanu Ndahindurwa yategetse u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe yatanze ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Edi Rwema ijwi rya Amerika mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia